in run ahaanti een sidaan la soconno in waxa in kamid aha in arrimihii uu doorash loolankii tartanka ku soo galay madaxweynaha haatan xirka haya Donald Trump waxa kamid aha in dadkii wadankan sharci darrada ku soo galay khaasatan dadkii dambiyada wadanka ka galay inuu si degdeg ah u tarxiili doono oo uu sameyn doono tarxiil in qof kasto aan sharci ku haysan dalkan Mareykanka arrintaas ayaa waxay soo dedejisay dad badan oo u dhashay wadanka Colombia in diyaarad lagu qaado oo la isku dayay in laga dejiyo dalkoodii balse waxa ay andaran noqotay in dowladda ee Colombia ay diiday dadkaas oo u dhashay dalka Colombia in wadankooda laga dejiyo iyadoo amar ayaga laga qaadan dibna loo soo celiyo taasa markay waxay keentay inay soo dedejiso arrintan ee labada dowladood xiriirkeedii inay meel adag maro hadda oo dawladda Mareykanka ay isla markiiba ay ku dhawaaqday 25 ilaa 50 in canshuur inay ku soo rogi doonto badeecadaha ka yimaada dalka ee Colombia marka arrintan waxa soo dedejiyay waa arrinta ay diidmada qeyxan ka timid Colombia inay dadkoodii qaabisho
marka maxay Colombia ku diiday in muwaadiniinteeda laga tarxiilay Mareykanka dib loogu celiyo
runahantii in waxa ay marmarsiyo ka dhiganayaan inay jiraan protokollo dowladda u dhexeeya inay ahayd in la maro nidaamyadaas nidaamyadii oo dhan aan la marin si degdegana loogu celiyey marka waxaad moodaa inay isku taag ay tahay
laakiin dowladda Colombia waxay diiday in diyuurad military dadkeeda loogu celiyo oo lagu qaado waxaan leeyahay inay dalbadeen in diyuurad rayid ah loogu geeyo dadkooda oo qaabka loo tarxiilo ay diidan yihiin
run ahaantii saan usoo sheegay macnaha in qaabka loo mara ee diblomaasiyadda iyo waxyaabaha dowladuhu ay ku heshiiyaan in ayuunba saldhig u ahayd ama ha noqoto diyaarad ay nooca diyaaraddu ay diidayeen oo ahayd macnaha in militariga Mareykanku ay dalkooda galaan iyagoo aan ogolaansho ka haysan in dowladda Colombia in marka arrimahaasa u sahlay inay macnaha diidaan laakiin wax cad oo ay muwaadiniintooda ku diidaan haddii laga bedelo oo hadda lagu bedelo diyaarada rayida in lagu qaado taa lafteeda waxaa laga yaabaa inay yiraahdaan ogolaansho diyaaraddu ma haysto wadankayga ay kusoo gasho marka mar walba way dhici kartaa inay muwaadiniintooda haddii ay noqoto in laysku xumeeyo oo labada wadan aysan heshiis ku ahayn in dadkan in la celiyo in ay mar walba dib u dhigis ku samayso oo xayiraado badan ay keentay laakiin aakhirka waxay ku qasbanaan doontaa dowladda Colombia inay muwaadiniinteeda aqbasho ama diyaarad gaar ah lagu qaado ama mid militari ah lagu qaado ama mid iyagu keensadeen lagu qaado
Faisal marka arrinta cashuur kordhinta ee maamulka cusub ee madaxweyne Donald Trump dowladda Colombia maxay kaga jawaabtay
runahantii sidaan ognahay in badeecado aad u badan baa kasoo gala dowladda Colombia dalka Mareykanka dhaqaalaha in dowladda Colombiana qayb ahaan saameyn buu ku yeelanayaa haddii arrimahan la hirgeliyo laakiin ayagu sida hadda ay ku adkaysanayaan la fahantoodu waxay u falcelinta ay sameeyeen ee degdega ayaa ah intii annagana lagu sameeyey in leeg baanu sameynana taasoo macnaheedu tahay 150 haddii la saaro badeecooyinka ka imanaya dalka Colombia ee soo gelaya Mareykanka inay ayaguna saari doonaan 150 wixii ka yimaada dalkan Mareykanka ee gala Colombia marka falcelinta degdega ayaa iyaga laftooda markiiba ku dhawaaqeen
markaan soo aadno dhinaca tarxiilka maamulka cusub ee madaxweyne Trump 24-kii bishan ayuu sheegay inay bilowdeen howlaha tarxiilka marka maxaan kala soconaa ilaa iyo hadda ee howlgallada raafka iyo tarxiilka ee dadka ajnabiga ah ee aan sharciga haysan
run ahaantii in waxyaabo badan baa jira oo aad moodo in xagga saxaafaddu ay aad hadda u buunbuuninayaan haddaad dib ugu noqoto xilligii madaxweynihii Obama uu haystay waxay ahayd xilligii dadkii ugu faraha badnaa dowladda Mareykanka ay wadankan ka tarxiisho idaacadaha iyo saxaafaduna aad diiradda uma aysan saarin laakiin waxaad moodaa haatan xoogay in hanjabaadaha iyo ololihii doorashada oo ay qayb ka ahayd tarxiilku inay arrintaasi haatan aad u soo shaacbisay oo diiradda saartay laakiin dad badan oo in yar maahane in badan oo dadkan haatan la qabtay ama la tarxiilay waxaad hadda wararka rasmigan helanaa waxay ahaayeen kuwa in ayagu ku jiray markii horeban proceska ama nidaamka tarxiilka ku jiray oo la ogaa meelahay joogeen oo laga soo qaqabtay iyo qaar si in lama filaana ula joogi kuwaasoo la helay, laakiin weli in ma jirto in laamiyada dadka inta loo istaago la qaqabanayo oo sida ay macnaha dadku u buunbuuninayaan uma jirto. Mana filaya anigu faysal ahaan inay dhici doonto in tarxiil aada u guud oo dadka guryaha lagu garaacayo, in xafiisyada laga soo qaqabanayo, in xoogay waxaad moodaa inay qaadan doonto miisaaniyad aada u dheer oo hadda aan la haynin. Laakiin waxaa mar walba dhici doonto dadkii iyagu nidaamka ku jiray ama dembiyaha galeen ama maxkamado dad ay ku socdeen oo maxkamado xukumeen, kuwaasaa marka hore la hormarinaya.
Waa gartay marka dabcan dad ayaa la qabqabtay boqolaal ah, qaar ayaa la celiyey oo diyaarada lagu qaaday, kuwana gacanta ayaa lagu hayaa. Marka sidee ayay dowladaha Latin America qaarkood uga falceliyeen go-aanka madaxweynaha Mareykanka ee tarxiilka hadda xawliga ku socda?
Runaantii dowlado badan ayaan arrimahan ku qanacsanayn. Dowladan aan jaarka ay dalka Mareykanka yihiin ee Mexico ayaa la fahaanteedu markii hore khalad, inkastoo ay leeyihiin xalad xagga nidaamka ama protocol ahaan uu u dhacay oo ayna iyadu diidaneen, sida Colombia oo kale aysan si qayaxan u diidaneen. Lafteedu diyaarad ay xakisay baa jirtay oo la rabay inay Mexico ka degto. Marka wadamo badan baa waxaad moodaa si ayn adag uga farcelinaya, laakiin waxaan filanaa un in maalmaha soo socda aan ogaan doono waxa ay kaga duwanaan doonaan tarxiilka haatan socda kuwii hore ee socday. Miyuu ka duwanaan doonaa, mise wuu ka badnaan doonaa, mise wuxuu noqon doonaa in marka hore diiradda la saaro dadka dembiyada galay?
Ugu dambeyntii, marka ololahan raafka iyo tarxiilka maamulka cusub ee Trump uu wado Soomaalida siduu u saameeyey?
Runaantii ilaa hadda dee maanaan maqal Soomaali uu si toosa u saameeyey. Dadka ugu badan ee haatan aanu warbixinada rasmiga aanu haynaa waa dad Latin America intooda badani ka yimaadeen. Waa dad runtii sida aanu meelaha aynu ku aragnay dadka magacyadooda qaar iyo kuwa laka qabanaya idaacadaha meel walba laga sii daayey, waa dad in badan oo kamid ay falal dambiyada galeen. Marka waxa uu kolleyda dabcan way saameyn doontaa oo waa laga yaabaa Soomaali badan oo soo galay waddankan inay jiraan, laakiin sida aanu in badan ka rajaynano ama nidaamkan Mareykanka aanu la soconno, way adkaan doontaa qof aan dembi gelin in meel shaqa ama gurigiisa loogu tago la raadsado. Waayo ilaa haatan sidaan ognahay ma jiro dhaqaale ama miisaaniyad waddankan Mareykanku u qorsheeyey in dadka guryahooda ama meelaha ay ka shaqeeyaan laga soo raafo. Waxaa laakiin haatan xoogga la saaraya waa in aan kuwa cusub imaan, halka ay noqon doonto wejiga labaad wixii laga yeelaa dadka gudaha ku siman ayagu wax dambiya gelin.